jotamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkamisare noga e goo lewru me sappo e jeego ngende jabbiri masilimaaji capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo Youmar Woygalo kanko noddirteɗo Mamadou Ouattara wonto ɓoggi jamɗe to gramon compétitivité ko CFA ka wotti jono wiama dum badiki timmude sabi de kalisu goddo kase hani bangude kase kalisu mo no dotta e ko diro sariyaji bama mali leedi France ndi odo kalisu na hani nyamede leedi e leedi yomo ko mali rewete ko yata milliard uji noka e tati CFA wotti jono wiama de do nyamade bortinte fa hitane 2022 ka jabbo wotti jono fa jeelon leedi hani fiwtude ko nayri bangal cialal le garngaaji moddo gon leedi meedin di so tawamo wiide le ko dabbino ko wakkati fu jamaada taana heewi ton so bami fa julde gandi ki wattu jona wiama jamaade heway ton felle odo nokku sekirab do no sembe kabaruji dum jogino do kiki dandi bismillah modon e haade wattu jono leedi France ndi wakkande mo ngadno ton botu mabbe ministre en be holli tan wiyede be bi kalisu no dirtedo CFA o ka warana yoppede le majjondu hono kalisiji mawdi martede leedi France ndi du wattu jono dum fu dum waran dum dale o be jahadu be jewto yalla hono kalisu ana wailtirede dum wade kalisu mo no dirtede e ko wattu jono no be kollitiri wiide halaji mabbe di kayya o do kalisu waran nyamede leedi el kedude hirnange leerumde Afrique de ka dum e tawede fu hono kalisu e ko o hono CFA wonno wiccirede de kalisu e rono wala fu ko wailti tolle odo golle fa keben famtar kedden Ali Cissé
yaltugol France CFA o wakkati tan bili tiagal hala president France Emmanuel Macron et president Côte d'Ivoire Alassane Ouattara lebbi sera jaune gouvernement leydi France bami sharia kolludo France CFA o timmi kalisi kesso mbiyetedo eco warta fa lonto France CFA yaltugol France CFA o leyde jetti gonde fedde mbiyetene UEMOANE wodani le odo sharia France holliti video tawdataake margol jawdi leyde gonde fedde mbiyetene UEMOANE kasin so dum bettike jawdi leyde balebbe resetaaki banking aji France kasin na banking aji leyde Afrique jawdi ni resete tiagal dum dewtere de holliti wiide France warfa borto nokuje futo aadi pamete bangal margol kalsi le fedde mbietene UEMOANE ngal leedi ni holliti wiide o jokkan laataade garanti jawdi ni wakkati fuso tidalla jawdi immike le wi njottino o kabaru ngaji gouvernement leedi France yaltugol le CFA o ana waawi windede le golleji kesi bangal nangondirde France kayen leede balebe o mo waawi windede kasen dule tariku ngaji mabbe miccintina wiide CFA o hitane 1945 o muina o laatike tiagal dum France communauté financière africaine tiagal indépendance ngaydi le hitane 1960
holiti ndiwdi yoga e dunke ande ko nayri bangal kebe kay kollitiri feso kaliso wailta wala fu ko dun nafata so ni kalisiji din wonyaka leedele rumde afrique de jatti yalla na kemta dima ko mudun kebe mo ko ngurno dirte wali tikito yo andan do kabaru kebe sanne kuma sifido en do facci tango Ali Cissé
so ni so wana leede balebe jogi sembe do kalsi mu en o latto tidala wakati fu kinami tawre sembe wawde teddinde kalsi ameo so min jibbe wawande hore ami mbudu ero tembere chapantati CFA hawrata mbudu ero tembere chapantati e kodu latto dum hollata wiide kalsi ameo o sembe mu ana fandi ngana fa moro goddo goddo hen du woni so kalsi o sembe mu ana fandi dum ana wawi yupude laamu o yaltinde kakidi yimbe hasindini e mu yaade sel dum ana wawi latade sababu ngado so kalsi o yilto hakkune yimbe nga golle o dati mu wana ko yaafi horebe margal kalsi hani daranaade kalsi leendi hono ni banking aji so wana dum dum min tawre dati mbawdi daranaade golle o le wattu boyo
sekirab dido kabaruji fodo ba hebuti dum do beme ame ande de na so ngabbi do whatsapp o dum numero goto o moni mum min dokkata on do nyende fur chapande jeegom e didi chapande jitte jitti chapande jeego no noddi o do numero via mo mere mere 37321 holitinde wiide wattu jono be bi hono jawlele ko leedi mali ndi rewete ko deedo jawlel dum waran hono yobugol mudum darnete le hitane 2020 do botuji be bami dum wakkati de fedde mabbe no dirta G20 wadno dido botuji ndi faabe deelo hono nyaw coronavirus hani fotrede wattu jono yewi makko kanko no dirta Modibo Mawo makalo wi dum lato sababu wattu jono so cuudi mali di jewte ko nayri bangal cialal ko wattu jono so faaba muy ngare ngade do odo golle fa kebe famtar kedde mo kanko mo komo sifido hen do faccitango Ali Cissé
tiagal batu leyde noga jogide sembe hakkune leyde fu aadi bama yeggitidde le hitane nyamane leyde chapan jeddi jeddi wonde le aduna di leyde balebe chapat nay go o wonne mum leydi mali kay leydi mbietane republique dominicaine talkuruji mum jabanam duwe hune nafore sanne bangal kebal leyndi leyde balebe wana daranibe faysera kabaru cellal dum ana wawi latade sababu mawdo walludebe janginde yimbel daranibe golleji cellal sabi won yimbel gombe to kambe haybede dum sabi subi no doka odo sharti adadu nyamande ana yotto miliyar ngai nogay e tati sefa kadi yobede hitane 2022 yade hitane 2023 lamu lendi ana bay bande miliyar ngai nogay tati di fafa boro keba lendi e nabude yeso ngurdan bibe lendi
arme malo wakande be gonno wadde lugaji mabbe li talatar jabbinonde yama dum latik sababu sobe chomti suka debbo goto le nokkuno dotte do kwa kuru idum le region moptio o do suka debbo du makana bare dubi noka e jago mo li tanwer si torraji di fudo o mati ton e halaji dum sifidi le majjun perle hono kumini de kabar robe le kaldal e kawral to ganga le leedi medi ndi kanko no dotte do fadi mata may go wi dum habbay hore makko fe nyalawma hando sabi de di do torraji fa ndar ngunte yottade robe le leedi medi ndi kedde makko mo sifido hendo citango Ali Sisi
so gonga o golle on bo yonki mu ana mawni sanni ngadu wana ko juhimi sabi mi de andi terroriste en ana wondi codaare nukul fu ser ser al adno hono no be gordile leedi maline an heba dubi jeddi joni di golleji moyoji yonki rewbe fa yotaade sukabe be dubi mi hewata dubi jeena fewtinde ga woni rewbe nangabe so resato be worbe fijirta wakati fu o woni golle kawnido mo yimbe halta halamu leedi maline di golleji gondudi wadere wakati fu ana yedda hakke ngaji bibe adama do leendi ga nyuttinobe kabaru ngaji halta hala musanne so gonga o gol kongol mangal pad enbe an hani jowtede min hollata wiide golleji bondi di nandore mo woni samude do rewbe wala to kasi
nyaloma kegna ra kabaru fina tawalle adnar ndu fudu yambinama nyaloma hande o sisil mo cuubi hitande hikande fa jewte yel hono fina tawa hani tuugirede le leedi meden di yalla jam e deeran hewte le nokko le o do nokku fu yimbe la andambe kabaru fina tawaji le leedi meden di ka kolletiru dum way fa bade sanne jamar na way tuugade dum dum kedema ko kono dutira Gabriel Magma Konate yo janginowo jande do do wuri le leedi meden di o lugotodo ande do ko mo sifido hen do faccitango Ousmane Ali Bouli
en fu yinga woto njogide se tawa a burdame se tawa a mosinke se tawa a bobojo se tawa a markajo en fu eden jambina nyalloma fina tawa ko sendi fina tawa meden dum sendi siji meden tawene bibbe Afrique en fu no marden suka meden yo gotum tidal gondo le leedi malindi yo sabe en jodaaki kaltiden dum sabe bini dum mon fu tiotota andude bandu e anda sabe hedum de burdabe ana pilko e anda sabe hedum burdabe ana kursini dande ko lati fu en fu e malinkobe non farde neddo lata de kado na pullo na koroborojo na markajo en fu en bibbe malinon en fu e malinkobe jaleñi meden woni cedudi kabaru neddaako en fu yo gotum mon fu e dengal mudum dum wonno sembe meden nyande Allah garda fu leydi meden di mon fu fina tabamu taboto
en jaran no nyaw coronavirus o worino hono fu neddo hani bontiraade maskiwel mudum ceyeda e studio tamani wadi noddango fodi e modon
studio tamani
hodum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere mudum e ley nokkuje jama ana jeya e seriyaji di melisakiti wadde fa haba e nyaw bietedo coronavirus jonnon ko sabi on don seriyene ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi fayso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudum dem picce ana moba nyaw o denno sabim bina sakagol makko dum e ley meden denno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde o do nyaw sakade e ley meden eden kani yamminorade o do gafake madu maske do nafa men en fu e ley on don alhali homo fu ana hani jatorade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede joga e tinnini fa andon hono gafake o ma maske o wattirte tinno do ngattomo fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon cele memde gattudo gafake neddo kala memdo maske gattado hono bamude mo fa lonamo fu o lota juude mokko fa laaba e sabunde o fa bitoro neban bieteda hidro alcoolique mbaawe ka e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kani tipede law ciagal ittegol majji Allah rem wadda cellal
tamani a sijo tamani
ana buri lewru nyaloma hande o laamo wajin bini yimbelbe tinno ngatta ko hurirte kine ko noddirta masque ko irume dati dibe gondi hertade nyaloma hande fa nyaw coronavirus o tete so nokkule goddo dun tabama nokkule godde kase gollirde laamo o fa hande dun tabaka
gaw mo blaji mo ni dafto yu mo fayota do ko to yinde hawta ko yede yinde ko ko na ki maski na ni mawo ni renu lebe nyaw mbiyete covid 19 akilaji ki ka ko sebo wani yinde do ba den yinde ko ɓornogol masi o ana torda ɗum waɗe mbiya ɓornogol masi o e félicide tan mi jeeyo ɗum ɓaɗe ɓornata ko masi kadi ɓe doga mutti ɓornade masi gonga on so mi ɓornike masque ana haɗa kan gondi tabi ñalowma julde nde waɗa ko heewi e ñalomaji an ɗi fuu e kimia en gaddami ni miɗe wondi e tiɗɗala fofango ɗum saabi so mi ɓonta ko masque ko ɗum woni fuu dogotoro en ka ana nadda yimɓe jokkina ɓornogol masque ngaji nokkule to yimɓe hawrata ɓe wimaɓe ɓornogol masque o dabere lobbere bawɗo sakkaɗe laaɓagol jeeɗi ñawo professeur dawda kasum menta tunke andanɗo ñaw covid-19 suudu dogotoro hôpital maji ɓornogol masque o ana rena kine yimɓe ana rena hunko darde makko ana mawni sanni ɓe dabereji ɓamaɗi banggal sakaɗe oɗo ñaw yimɓe lendi ana hani joɓande oɗo hakkille aɓe ɓornogol masque o nokkule to yimɓe hawtata nafamu ana mawni sanni ko ɓuri ni woni mo fuu tawre masque ɓeydare dogotoro en ɓe hooreɓe lamɓe du ana nanda yimɓe ɓorno masque ngaji nokkule to yimɓe hawtata saabi ɓornogol makko warata laato wajiri nga aadi mo hoorejo laamu o ɓandi ɓiɗɗo leydi fuu masque goto wona ko heɓi laawol ta
ɗo wattu fuu ñaw coronavirus ana wondi heɓude sembe lerumde afrique nde le sappo e jeenayi lewru me hanndu leyɗele capanɗe joyi e nayyi lerumde afrique nde fuu keɓi oɗo ñaw yimɓele ko ɓuuri ujunaji capanɗe jetti e jetti caawi oɗo ñaw ko ɓuuri ujunaji ɗiɗom keddi ley hen ko ɓuuri ujunaji capan tato e tatom du kañum en cantana non fedde humanide haɓude oɗo ñaw lerumde nde hollitiri wiide
tama oɗo andani ɗum
koɓe landi faaɓe paama dow hen yalla debbo cowiɗo aɗa wondi e farratina le tongganɗe ɗiɗi cakkitiɗe yaltinede ɗeɓe kollitiwde ko yaata rewɓele sappo e jetton kañum en woni ko oɗo ñaw noddirteɗo coronavirus heeɓi ɗum en rewɓele woɓɓe kasen sappo e jeenayoɓe ɓe ƴewti goto ka funeɓe jaati jibini sappo e jeegomɓe fusina oppa le ɗiɗo adda duuji ana hollitiwde ñalawma hande an tiiɗi fa neɗɗo wiya yalla rewɓele cowiɓeɓe ana dow farratina ngala sakiraɓe ɗo katten kabaruji meɗen jowiɗi dow coronavirus ye ji jeɗɗire warore ka homo futtinno fati ɓatto goɗɗo fo fota sa sikkitiki yalla jomum ana sawi oɗo ñawu hollitindiri wattu joni o seeɗa tan heddi e julde nde le leydi meɗen ndi so lanɗo jaaɓi hono duuɓi ƴaɓɓinoɗɗi wiyama wanano ɗum wori le garagaji moƴiɗo bamako ɗo micciteɗen wiide so ɓami fa julde gandiki jamaɗo ko heewi fuu yoppal ngal luuro nde yaaha heddana juulayl no nokkule muɗum en ɗe ko nayiri banggal hono laaɓal kaɓe mbiyan taba le oɗo nokku fe so jamare nde woɗɗidiraki toon Ousmane Niali Boudi
le gararu ceero sogoni ko kake ɗotirɗe juuɗe ana joƴina damugal gara siiji mobileji yogaji dabareji woɗɗidirgol hakke maitre goto e yimɓe compagnie o kañum e client ɓe fuu galda e tabade ɗon e wi seydou sabali dambale gollo goto o garage mobileji laamu o fabaki baale dorboɓe mobileji le o wattutiɗ allah woodi ɗon saabi de ɓe gontiɗ allah teddininde ɗi dabareji
dawoɓe ana fanɗi hitani hikkani dawoɓe fuu région sikaso fewti ɓe gondi hebbinde mobileji amen ɗi hono ni arande ni hooreɓe laamuɓe haali dabareji fa heewi banggal walludenmi nga wala fuu komin jihi
wona ɗum woni hakkillo jibril watara ko daronowo garage mobileji goto e wi makko garage mabɓe o ana teddin dabareji mbiyaɗi ɗi ley mobileji ɗi
so gonga o yimɓe garoɓe garɗo ana heewi sanne min gonkaki lotirteɗe juuɗe ndiya e sabuni le mobileji amen ɗi du min panɗini adadu yimɓe natoɓe ley hemɓe yalla mine keeɓa teddinde dabareji ɓamaɗi banggal sakkade o ñaw o ɗi goto mo woni yoppude maitre goto hakkunde ma yimɓe
kuyam wala sanne ley garage ji ɗi e wi dawoɓe ko saabi mbini ɗum saabe ñaw covid-19 gonɗo ley leydi meɗen ndi kañum e tiɗallah keɓal
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède, Danemark, Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe ɗeloɗine ley kereduji to en puɗɗiran nokku noddirteɗo an songo ley nokku mabɓe moɓe noddirte tisi musi wiyama yimɓele jo ene kaɓorde kañum en nanni toon hankkene wakkati noga e yamde nokku ana woɗɗira an song ko yaata kilo ngaji sappo e joyi wiyama kala koɓe tawi toon e juuɗe yimɓele ɓe fo ɓe teeti ɓe jaadi hen so ɓuruɓe gardan ɗo sigaso ɗo coggu pomde terre kañum fa yettoyo jaaɓa fo ɓe mbi coggoji muɗa ana wonde gabbude ñalawma hannden o ko wonno sotte toon kilo ɗum woni pomde terre capanɗe nayyi wattu joni ɗo yeeyi fa capanɗe jeɗɗi cfa kilo jaaɓa ko wonno sotte toon buuɗi ɗum woni noɓe kollitiri wiɗuno kayya ko wonno sotte toon buuɗi capantati e joyyi wattu joni ɗum yeeyi fa buuɗi capanɗe joyyi cfa wala fo ko anda hono ko laati sababu ɓeydugol ɗiɗo coggoji sekiraɓe ɗo katten kikiɗande dow kabaruji meɗen ɗi min juuti on kala ɗo mbawɗon tawede le malife manggal muɗum fa nde fati jee e fewi no ko nandirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu
sido tamani